singa bikandiye buli kimu kyakyuka
n'ennyanja zisanga zakwerera
kakuba okuzaala wekanga basinga bakwepena lwakuba ensimbi anti
ezirabirira baana nyinjaokufa naye katonda abirabe ebyotatula akimanyi kyamaziga getukaba gakukoba tuwa obulamu obusinga obulungi wadde ng'omuyaga bwe gujja ne gunyeenya bangi tutya nnyo lusi ne tukaba basala katono byonna obukoma tusikire ensempya naye katonda abirabe ebyotatula akimanyi kyamaziga getukaba gakukoba tuwa obulamu obusinga obulungi wadde ng'omuyaga bwe gujja ne gunyeenya bangi tutya nnyo lusi ne tukaba basala katono byonna obukoma tusikire ensempya
Come on.